Legangulangizwa kulukundo wone Bino nakugunda wichikaza na wane Ulo nakutwale aletekana nane nilinga Musi mose ndi kuzingulusia Ulivyo na mfuto ulimbo wako mnato Raha unanipa wanirudisha utoto Ulivyo teka isha zangu kajambazi wa mapenzi Kwako sina uchuzi kwa mwana wawo kwa si I got a love she knows, she count on me babe Anavyoni paga, she drove me crazy I got a love she knows, she count on me babe Anavyoni paga, she drove me crazy
Naipo mapenzi Misi mgeni wa mapenzi Ila mbona hapa Najionea raha Zimezidi raha Kuchomoka siwezi Nimefika tanga Pete yake chana Najionea raha Oh Moyo ni upo yeye tu Akinunia pressure juu Oh Anitunzi aliye juu Nikimuona ndo nafuu I got a love she know She count on me babe Anavyo nipaga She drive me crazy I got a love she know She count on me babe Anavyo nipaga She drive me crazy
Niyatanda Wingeloz Ushengati ukeza mubisi Down the sound